ardaywana hayo ardaywana hayo ubihi watankana hayo ardaywana hayo ardaywana hayo ubihi watankana hayo waxaan ardayaan ardaya waxaan ardayaan ardaya dugsiyada ordeyan ordeya dugsiyada waada inaan aqoon karo sada dulkayga aan faayay dadalkii la yimide allahayo ii gargaar aamin aamin allahayo ii gargaar aamin aamin dadalkii la yimide allahayo Del